gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zikomereje mu mwanya mukurikiraho ikiganiro heza. Tubahaye ikaze z'inshuti mudukurikiye muri aka kanya. Ikiganiro heza kikaba ari ikiganiro cy'urubyiruko mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro. Mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio y'umunsi muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba. Uyu munsi tugiye kureba uko gahunda y'igikoni cy'umudugudu ifashe mu murenge wa Kakiru mu karere ka Gasabo, aho abayitabira mu kagari ka Kibaza mu mudugudu w'Ituze. Abatuye uyu mudugudu ngo bakaba basanga iyi gahunda izarenga kurwanya imirire mibi ikagera ku rwego rwo kwirinda amakimbirane. Turaze no kunyarukira mu karere ka Bugesera, aho twaganiriye n'abana bahagarariye abandi maze bakatubwira bimwe mu bibazo babona bicyugarije bagenzi babo nyuma y'inama ya 10 y'ihuriro ry'abana ku rwego rw'igihugu. Muri gahunda yo gusura abatanga ubuhamya bw'akamaro k'ikiganiro cyacu, tukaba tuza kumva Uwiringiyimana Samuel mu karere ka Bugesera. Bakunzi bacu, rero nk'uko mumaze kubimenyera mu gusoza ikiganiro cyacu, turabagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi. Muri aka gace k'ikiganiro twa turebera hamwe ibijyanye n'indwara z'ibyorezo zugarije isi, ubuzima bw'ibyamamare, ibidukikije byenda gusetsa ndetse n'utuntu n'utundi. Ntimujye kurenyekira amajwi zanyu, turaje tubaramburire izi nkuru zose mu kanya gato. Bakunzi bacu, rero reka dutangire ikiganiro cyacu tunyorikira mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kakiru, maze tuganire n'abatuye mu kagari ka Kibaza mu mudugudu w'Ituze. Bakaba bagiye kutubwira akamaro igikoni cy'umudugudu kibafitiye kugeza ubu. Bakaba barasuwe na mugenzi wacu Ivete Musabye Maria, maze dutegurira inkuru ikurikira.
Mu kumenya byinshi kuri iyi gahunda, twasuye umudugudu w'Ituze, akagari ka Kibaza, umurenge wa Kakiru ho mu karere ka Gasabo. Muri uyu mudugudu hakaba hari gahunda y'igikoni cy'umudugudu. Mutukazi Josephine akaba ari umujyanama w'ubuzima ndetse akaba anashinzwe imibereho myiza muri uyu mudugudu, yatubwiye ko iyi gahunda ikorwa.
Twebwe dufite igikoni cy'umudugudu ndetse hari n'akarima k'igikoni k'umudugudu, twateyemo imbuto zitandukanye. Buri cyumweru twigisha abadamu n'abakobwa, ariko cyane cyane abakobwa, kugira ngo ejo hazaza bazagire ubuzima bwiza no mu ngo zabo. Tubigisha guteka indyo yuzuye, tukabigishamo harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibitera ubushyuhe, ubwo kugira ngo ejo nibashaka bazamenye ukuntu bazubaka ingo zabo, nibanabyara bazamenye uko bazajya bagaburira abana babo neza n'abagabo babo neza.
Muri iyi gahunda ababyeyi ndetse n'abandi bose babishaka bahabwa amasomo yo gutegura indyo yuzuye mu rwego rwo kurwanya ikibazo cy'imirire mibi. Twaganiriye namwe mu bagerageza kwitabira iyi gahunda, maze batubwira iki bamariye kandi ko atari umwihariko w'abagore gusa.
Icyo bimariye, umunsi nzashaka nzamenya ukuntu nzajya ntekera abana banjye indyo yuzuye, kandi menye n'ukuntu tuzajya tubana n'umugabo turi mu rugo. Aho bitandukaniye mbere, ntago mwabonaga aho muhurira ngo mube mwaganira nk'ibyo guteka indyo yuzuye, cyangwa ngo babe bakuganiriza ukuntu bizagenda wageze mu rugo rwawe. Inama nabagira ni uko bazajya babyitabira, kubera ko dukuramo inyungu nyinshi nk'ibindi tuzagenda duhura imbere, tugende umuntu ajya gushaka amaze kubimenya ukagenda uzi ibintu byose. Inama nabagira rero ni uko nabo bazajya babyitabira, kubera ko ni byiza cyane.
Mbo, ni byiza kumbajije icyo kibazo, ariko twari twibukiranye yuko muri iki gihe turi muri gender, umugore ashaka kuva mu kikoni umugabo akakijyamo. Mu gihe umugore ashaka kuba yarwaye cyangwa umukobwa ashaka kuba yarwaye, wowe umugabo ushaka kujyamo, none kandi ko utaba uzi bya n'iby'imirire, ko utarabashije kuba wagana nawe, ko utarabashije kumenya bya n'iby'igikoni, ushaka kugira ngo mukora bya n'ibizamutera indwara. Njye nduma nta soni, n'uwiba n'uwibwira yuko afite isoni zo gukora akarima k'igikoni, n'uwibwira yuko kujya mu bikorwa bya leta ari isoni, uwo ngo kabisa yarayobye ahubwo.
Mu kurwanya imirire mibi ngo ntabwo bita kubana gusa, kuko n'urubyiruko iyo rutiyitayeho rushobora guhura n'iki kibazo. Dukomeze twumva Madamu Semineka.
Noneho na rwa rubyiruko rugomba gukura neza, ntirwumve ko rwahugira mu bindi bintu byo hanze by'iruhande. Hari n'abigira mu nzoga, yatara ntanarye, ugasanga ubuzima bwe bubaye nabi. Nk'ibyo rero tugomba kubibakangurira, tukababwira ko bagomba gushyika mu ngo zabo bagafata ziriya funguro zuzuye. Ndumva rero nk'akarima k'igikoni twebwe twakubatse muri kuriya kwezi k'umugore, Icyo kadufashijeho nuko twagiye dukangurira n'abandi badamu tukajya no mu yindi midugudu kugira ngo nabo babikore. Ejo umwana nagira ikibazo yabuze n'ibyarya azaje muri ka karima asorome amenye uko aho umwana w'ingaburo yuzuye.
Ngo igiteganyijwe nuko iyi gahunda yahoraho ku buryo nibura rimwe mu kwezi abatuye umudugudu bajya bahurira hamwe maze bagategurira hamwe ifunguro bagasangira. Uretse kurwanya ikibazo cy'imirire mibi, ngo iyi gahunda izanafasha abatuye umudugudu kubana neza no kwirinda amakimbirane.
Nyuma y'inama y'ihuriro ry'abana ku rwego rw'igihugu, abana bahagarariye abandi mu karere ka Bugesera basanga hakiri ibibazo bikigaragara bibangamira uburenganzira bwabo. Mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije yarabegereye maze bagirana ikiganiro gikurikira.
Mu gihe aherutse guterana inama y'ihuriro ry'abana ku rwego rw'igihugu, ibibazo byugarije abana byo biracyahari nk'uko bamwe mu bana bahagarariye abandi babitangaza. Abo twaganiriye nabo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Nubwo hamaze gukorwa byinshi ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe, aba bana ngo basanga hari ibidakemuka neza. Karasira Ange Patrick wungirije umuyobozi w'ihuriro ry'abana mu karere ka Bugesera aragaruka ku kibazo cy'abana bakirererwa mu bigo by'imfubyi, kandi leta yashyizeho gahunda y'uko buri mwana wese yarererwa mu muryango.
Kwibaza ese nimba mu bigo by'imfubyi abo bana aho barererwa, inkunga zibafasha ziva hanze mu bihugu byo hanze ndetse ku yindi migabane itari Afurika, bakabaha izo mfashanyo, nuko Abanyarwanda muri rusange cyangwa Abanyafurika muri rusange, abo izo nkunga zituruka hanze, eske nuko baturusha impuhwe cyangwa n'ikindi kintu uko tudafite ubushobozi bwo kurera abo bana? Ukibaza nimba inkunga zituruka hanze kuki zitaturuka muri twe, cyangwa se nimba ujanishije nko kwijanisha usanga umwana wo mu kigo cy'imfubyi atungwa n'ibihumbi bitari munsi ya 70 ku kwezi. Ibihumbi 70 ukibaza ngo hashyizweho abo twakwita babe n'impuhwe bafata abo bana, ukamuha umubyeyi ukamuha ibihumbi 70 byareraga wa mwana, hari umubyeyi utarera uwo mwana. Eske niyo tutagendera kuri ibyo bihumbi 70 mu Rwanda hari abantu bamwe bafite umutima wa kimuntu bafata abo bana bakabarera? Kuko nk'ubu ngubu mu bigo 33 biri mu Rwanda birera abana b'imfubyi, kugeza kuri uyu munsi hamaze gufunga ibigo 9 byari bikomeye bifata abo bana. Abana bagera mu 3000 n'insago basubijwe mu miryango.
Ikindi aba bana bagarutseho ni ukuba kugeza ubu bamwe mu babyeyi badaha abana ijambo mu miryango yabo. Ngo ibi ahanini bikaba biterwa n'imyumvire y'ababyeyi cyane cyane mu bice by'icyaro. Uyu ni Bayubahe Marie Providence uhagarariye ihuriro ry'abana mu murenge wa Ruhuha.
Ibibazo dukunze guhura nabyo nuko ababyeyi ntago barumva neza ikijyanye n'uburenganzira bw'umwana, kuko uyu munsi ababyeyi iyo uvuze uburenganzira bw'umwana bumva ko ari uguhangana, umwana yansuzuguye atangiye kuntegeka, kandi ntago barumva ikintu cyo guha umwanya umwana uruhare ngo avugire ijambo mu muryango, avuga ngo umwana ajya aho ababyeyi bagiye. Ababyeyi ntago barumva neza uburenganzira bw'umwana, ugasanga ari imbogamizi ikomeye cyane. N'iyo umwana agize ikibazo akagira amahirwe yo kubiganiriza wenda nk'urugero nkanjye uri mu ihuriro cyangwa se mugenzi wanjye kugira ngo bikurikirane n'umubyeyi atakumva ngo gushyigikire biragora cyane.
Nubwo ibibazo bikigaragara ariko ngo aba bana hari icyo bakora mu kurengera uburenganzira bwabo bahagarariye. Twumve Ibanderere Lilian uyobora abagenzi be mu murenge wa Nyarugenge.
Icyo tubona cyaduteza imbere ni ukugenda tugahuza hamwe ibitekerezo, tukabasha kungurana ibitekerezo y'ibyo twakora, haba ari ukwiteza imbere mu maclub, dukora amatheatre, tuhimba indirimbo mu gusansibiriza uburenganzira bw'umwana. Tukabasha gutambutsa uburenganzira bw'umwana haba mu bihangano, haba ari inkuru zishushanyije, hanyuma abantu bakabasha gusobanukirwa uburenganzira bw'umwana.
Muri ibi bibazo byose abana bo muri aka karere babona bibugarije, ngo igikomeye cyane ni cy'abana bafite ubumuga, aho usanga imiryango bavukamo ibakorera ihezo. Aha ngo imwe muri iyo miryango ikaba idatuma bagira aho abandi bari, ikarabaviramo kutitabira ishuri. Ibi tukaba tubibwirwa na Ahishaki Alexi uhagarariye abana bafite ubumuga mu ntara y'Iburasirazuba.
Akaba nabo iwabo badashobora kwemerera kuba bajya mu mashuri kandi baba babishaka. Ubwo noneho umwana akeneye kuvuzwa iwabo bakabyanga. Ubwo noneho bamara kubyanga umwana akirwa yihebye, akirwa yicaye ku muhanda afite agahinda. Ubwo rero ariko numva ari byinzi bindi ba ari byibazo babahura nabyo.
Icyo aba bana basaba nuko inzego za leta zifite uburenganzira bw'umwana mu nshingano zajya zibasura iwabo mu tugari maze bakigira hamwe uko ibibazo nk'ibi byakemuka.
Tukaba twizera ko inzego z'ubuyobozi ibi bireba zabashije kumva ibibazo aba bana bagaragaje ndetse n'icyifuzo cyabo. Reka tubonereho gutura abana bose iyi ndirimbo ya KG.
Itwo Kigali Boys tukunda ibitaramo. Niba ukunda gutaramo zutaramane n'abana. Yego.
Ndeke gato mvuge ku bana. Abana ni ibiremwa n'amatunda Imana yaduhaye. Ibyiza yaduhaye. Mureka kubafata nk'amabuye. Ebana ntitizane. Ishyire mu mutuzo. Byose ize uzere imana yawe ebejo hazaza birambabaza kubona abana biyaguza inzoga itabi n'ibindi biyobyabwenge ugasanga abana bato babyigana ku miryango ya bwate ngo baje mu ngoma bakahahurira na ba shugadadi shugadadi akazinguka inoti nta noma imwana wa mama izo si ingoma ukukuza zishyura na marira n'agahinda ebana mwima amatwi abo babashukisha amafaranga namwe mukabinanga mwitonde batazabaroha mu manga muzira iryo faranga kandi si nibanga babatwara ubwo buranga babashora mu busambanyi ebana mumenye ko ari mwebwe Rwanda rw'ejo Afrika isi y'ejo
bakeneye kubaho mu mahoro bakeneye kubaho mu rukundo ubumwe n'ubwiyunge abana bakeneye kubaho mu mahoro bakeneye kubaho mu rukundo ubumwe n'ubwiyunge
abana baratereranwe bikabije igihe kirageze bitabweho bihagije igihe kirageze bahagurere bukwi iyo umwana arezwe neza aho umugabo mwiza umwe ufite imico myiza mureke kubariza mubahumuriza mubatoze ikinyabupfura ubutwari no gukunda igihugu ari umukobwa kimwe n'umuhungu mubaha amahirwe yo kwiga ntimubagumize mu rugo ngo barabafasha guhinga ndetse no guhiga kuko nta n'umwe zikeza ejo hazaza birambabaza kubona abana bababazwa birambabaza kubona umwana kurabaza umuhutu umututsi umutwe ni igiki babyeyi mubigishe ko twese turi abanyarwanda bakanyarwanda ko twese tugomba kubana nk'abanyarwanda nta vanga
bakeneye kubaho mu mahoro bakeneye kubaho mu rukundo ubumwe n'ubwiyunge abana bakeneye kubaho mu mahoro bakeneye kubaho mu rukundo ubumwe n'ubwiyunge
umwana w'Afrika yarababaye akababaro kiwe kazamarwa nande kazamarwa niki kazashira ryari kubaho mu buzima bwiza imyenda myiza ishuri ryiza oya ufite kumunye byose nta rukundo umuhaye ntacyo byaba bivuze mu rukundo kwanza atari rwarundi rwa sheri shushu ifiza buri munsi bana birwanda zibyara ubusambanyi bukabyara ibyorezo nka sida babyeyi mwigisha abana uwibwa sida mureke kubafata ku ngufu ubareke babeho mu mahoro ahubwo mubatoze umuco kwiye kandi mubyare nawo mushoboye kurera mubaho uburenganzira bwabo
Abana bakeneye kubaho mu mahoro bakeneye kubaho mu rukundo ubumwe n'ubwiyunge abana bakeneye kubaho mu mahoro bakeneye kubaho mu rukundo ubumwe n'ubwiyunge
Muri gahunda twihaye gusura abakunzi b'ikiganiro cyacu uyu munsi turasura Uwiringiye Imana Samuel wo mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kanazi. Ni muri gahunda twihaye kumva ubuhamya ku kamaro ikiganiro heza kigirira abajene bagikurikira. Uyu mujene akaba yaradutangarije ko cyamwigishije gukura amaboko mu mufuka akaba amaze kugera kuri byinshi abikesha gukora. Kuri mikoro ya Jean Baptiste Ndayiragije akaba yaranagarutse ku kibazo cy'ibiyobyabwenge abona byugarije urubyiruko rwaho atuye.
Kiganira heza kiratwubaka kwa kubusanga kibwira buru urugero rwa rwose twisangamo ntagaruka kuvanga kiragira urubyiruko n'abantu bakuze bayisanga muri yo gategori. Okay, nk'inyigisho kimfashamo kinyereka gukura nk'amaboko mu mifuka. Ujye ejo hazaza nzabona uko mbayeho arije abajya batubwira ati tureke kubyuka twigunze tukura amaboko mifuka dukore nk'abana b'abanyarwanda nizo nyigisho bajya bakuramo cyane kandi nibaza ko mara abanyarwanda twese dukeneye gukura amaboko mifuka tugakora izo ni nyigisho za mbere dukura mwakira kiganiro icyo tugikundira cyane.
Okay, mwigeze kutubwira ko hari kiganiro mwigeze gukurikirana ku ijinya Amerika kuri mu kiganiro heza cy'urubyiruko kijyanye no gufasha cyangwa gukangurira urubyiruko kwirinda ibyo byabwenge nkawe nk'umujene nizehe nyigisho wabashije gukura muri icyo kiganiro.
Okay, ibiganiro bijyanye na izaza bavugagamo iby'ibyo byabwenge naje gusanga hamwe mu rubyiruko nke mu rubyiruko tebye rw'u Rwanda hanze harimo aragenda mu biyo byabwenge ariko nk'iyo mubashije gucisho kira kiganiro tukacyumva harimo ababasha kugenda bisubiraho bakagenda bava muri ibyo biyira by'ibyo byabwenge tukerekeza inzira nziza. Ibyo rero ni ibintu twabashimira kuba munatwibuka mukatubwira nk'abana banyu mukatubwira ukuntu tugomba kwitwara muri iyi minsi izaza bitewe n'ukuntu mbona isi hari abantu benshi baje kuyiyobya.
Okay, ese ikibazo cy'ibiyobyabwenge hano mu murenge wa Nyamata hari ikibazo cy'abagihari kijyanye n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.
Okay, mu rubyiruko bya birimo hanze ahanga bitewe n'ukuntu tugenda tubare ukuntu babitwaye harimo abantu bagifata ku biyobyabwenge ariko nka kiriya kiganiraho cyaziye cyagiye kigenda kibubaka harimo benshi rwose bagiye babireka kubera kiriya kiganiro twumvaga.
Wabasaba iki rero, wasaba iki urubyiruko bagenzi bawe bariteze amatwi muri kano kanya, niki wabasaba kubijyanye n'uburyo bwo kuba bakwirinda ibiyobyabwenge ndetse no kujya mu ngeso mbi zitandukanye zishobora kubagusha mu bazo by'ubuzima buri hanza.
Murakoze. Ikintu nabashishikariza nk'urubyiruko bagenzi banjyewe nuko bakumva inama z'ababyeyi bavanga kamukuru karatinda ntigahera bakitabira kumva ibi biganiro bimo biragenda bica ku maradiyo nabyo biri kutwubaka bagafata inzira yo kwiteza imbere bakareka inzira yo kwiteza inyuma tugasenyera umugozi umwe nk'abana b'abanyarwanda tugakurikiza iki by'umusaza tugira bitera karenge muke.
Ariko noneho ndagira nkubaze wenda muri rusange hano muri kano kagari ka Kanazi utubyire muri rusange ubuzima bwifashe ubute bw'urubyiruko hano muri rusange.
Ubuzima no bwa Kanazi ukuntu bwifashe harimo abantu benshi bavuye mu mashuri bakeneye kubona ukuntu bava nko mu mihanda ari abana benshi bari nabirwa mu mihanda batagira nk'imirimo bikaba byabatera kuhujya muri ibyo biyobyabwenge kubera kwirwa bicaye nta kazi bagira. Ni ukuvuga ati na wize ntiyarangije mu wa gatatu bakenera iyo myuga nayo barayibuze. Ni ukuvuga ati nka leta nyine yareba uko ibigenza ikabitaho ari benshi hano muri Kanazi bapfa ubusa kandi uburyo iyo udafite niyo wabuze icyo ukora niho bituma ujya kwangiza ukajya kwiba ikintu cya runaka utabiteguye mbona aricyo kintu kiri inahangaha.
Okay, none se bivuze ko hano muri Kanazi hari urubyiruko rwinshi cyane ruhari rutiga rwaje gucikishiriza amashuri yarwo ese byaba byatewe n'iyihe mpamvu niki mwasaba wenda ababishinzwe kugira ngo babafashe kuba mwasubira mu mashuri.
Murakoze. Ikintu cyanabona abantu ikintu cyabiteye kugira ngo abana bo mu mashuri habaye ikintu inanga cy'ubukene cyo kuba batishoboye murabizi uko bigeze no kubafasha mu bugesa bakajya barya ariko barabiciye nk'ubu ngubu ushobora kujya ku mashuri ugasanga nta muntu uri mu kigo ugasanga mu kigo mu ishuri harimo abana nka bangahe abandi batashye bagiye gushaka mu buyedi bibabeshaho ugasanga barimo baritwaza ati niyo twakiga n'uwo mwuga basi tukajya gushakisha ugasanga nyine ubuzima bwa ntabwo bumeze neza nka leta ari ikintu yadufasha nuko yaza ikatwunganira ikabasha kudushakira nk'ayo mashuri tukayiga. Mubi nanga nk'iyo ugiye ku murenge kuvuga ibintu byo kwiga imyuga usanga bahita bakubwira ntibuwahejwe n'amateka nibo benshi bafite kwiga kandi nabo ntibabishoboye nuko bigenda nyine bita kubahejwe n'amateka kandi nabo ntabwo babishoboye kandi ugasanga abana hanze bari gupfa hano mu karere kawe mu kagari ka Kanazi ugasanga ni benshi cyane bitavugiye ngo ni abahejwe n'amateka.
Jean Baptiste rakoze cyane ndetse niyo umukunzi wacu baganiri. Abadukurikiye mwese reka twongere tubasusurutse dukurikira indirimbo Forever y'umuhanzi Lady Jay Dee wo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania.
For the past 7 years you've been my shoulder to cry on, but today I'm dedicating a song. It's for you and only you. Cause you're my sunshine, baby.
Nkuko twabibabwiye mu gutangira ikiganiro cyacu, uyu ni wa mwanya tugerageza kubakusanyiriza bimwe mu bivugwa hirya no hino ku isi. Reka dukurikire ibyo Yvette Musabye Maria yadukusanyirije kuri uyu munsi. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri gahunda y'iminsi igihumbi ya mbere ifatwa nk'ishingiro ry'ubuzima bwiza mu Rwanda.
Iyi minsi igihumbi itangira umwana akiri mu nda ya nyina, ni ukuvuga umubyeyi agisama. Umubyeyi utwite aba agomba kurya indyo yuzuye kandi ihagije kugira ngo abone intungamubiri zimuhagije we n'umwana atwite. Umubyeyi utwite kandi agomba kurindwa imirimo ivunanye, akaruhuka bihagije kandi akubahiriza gahunda yo kwisuzumisha kwa muganga. Ibi bituma umwana avuka ashyitse, afite ibiro bihagije kandi afite ubuzima bwiza, bityo akabasha gukura neza mu gihagararo no mu bwenge. Bituma kandi umubyeyi agira imbaraga igihe atwite, igihe abyara n'igihe yonsa. Umwana akivuka kugera ku mezi atandatu agomba konswa gusa mu gihe cy'amezi atandatu nta kindi ahawe habe n'amazi. Umwana wujuje amezi atandatu akomeza konswa kandi agahabwa imfashabere byibuze gatatu ku munsi. Iyo mfashabere ikaba igomba kubigizwe n'indyo yuzuye kandi ihagije. Mu gutegura indyo yuzuye ugomba kujya usimburanya ibiribwa mu igaburo h'umwana kugira ngo abone intungamubiri zitandukanye ziva muri ibyo biribwa. Umubyeyi akaba asabwa gukomeza konsa no guha umwana imfashabere kugeza nibura ku myaka ibiri kuko ariho ubuzima bwe buba bukeneye kwitabwaho by'umwihariko kandi ikaba ariyo ntangiriro y'ubuzima bwiza. Umwana kuva akivuka agomba gukingizwa hakurikijwe gahunda yose uko iteganywa na Minisiteri y'Ubuzima. Ikindi kandi kigomba kwitabwaho muri iyi minsi igihumbi ni isuku muri byose no kuri bose. Umubyeyi cyangwa se undi rero umwana bagomba kugira isuku ihagije muri byose kuri bo ubwabo n'umwana mu gutegura ibiribwa no kugabura mu rugo aho batuye n'ahabakikije. Muri ibi byose kandi buri wese akaba asabwa kuzirikana gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.
Ivete, arakoze cyane kuri ibi yadukusanyirije. Ku bafite ibyo mushaka gusangiza abagenzi banyu tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibitekerezo byanyu muzifashishe adresi nosaba umugisha agiye kubagezaho muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Nanjye mbashimira cyane mwese mukomeje kutwereka ko muduteze amatwi. Ubutumwa bwacu rero uyu munsi tugiye kubuhera ku bwohejwe n'umukunzi wacu Nteziyaremye Etienne uri mu karere ka Bugesera. Yatangiye atubwira ko we iyo yarebye asanga hakiriho abantu bagifite ibitekerezo bishaje byo kugendera ku butwa, ubuhutu cyangwa ubututsi. Rwose we arakomeza avuga ko yari imyitwarire ishaje kuko umuntu ni burere rwa ku isura. Rwose we arakomeza avuga ko iyo ari imyitwarire ishaje kuko umuntu ni burere rwa ku isura, indeshyo n'ibindi. Agasoza avuga ko abantu bitwara bacye mu muryango nyarwanda bakwiye guhanwa nk'abakoze ivanguramoko kuko ibyo ntibikwiye. Abameze batyo ntibisubireho. Yateye guhereje mu karere ka Ngoma yaratwandikiye aho atangira dusuhuza twe tubatuburira ikiganiro heza. Yateye rero natwe turagusuhuje cyane. Yakomeza avuga ko ibibazo by'amoko uko byari bikera byaragabanutse mu twese twabaye umwe. Tukaba tumushimiye cyane. Dukomeje kuri Sofia udutega amatwi ari mu karere ka Bugesera. Yatangiye atubwira ko adukunda cyane kandi adutega amatwi bihagije. Arakoze cyane Sofia. Ubutumwa bwacu tubusoresha ubwoherejwe na Sekanabo Ildefonse uherereye Ibumbogo mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Yavuze ko abana bakwiye kwitabwaho kandi ababyeyi nabo bakabugira ibyabo kuko hari aho usanga ababyeyi batitaye ku bana babo ugasanga ntacyo bibabwiye. Agasoza abaza ati kuko birakwiye ababyeyi. Tukaba tumushimiye cyane Ildefonse ndetse na mwese mwatwandikiye muri kino cy'umweru. Narava muri studio rero nkaba nabibutsa adresi mwakwifashisha mutugezaho ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo byanyu. Email ni heza cyane @yahoo.fr na Facebook wandika heza program. Wadushaka kandi kuri telefone igendanwa ifite nimero 0788573951. Na 0772221 2073 78. Ikiganiro heza kikaba gitambuka ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, ku wa gatandatu saa 12 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 12 z'umugoroba.
Arakoze Innocent umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Tukaba tunashima cyane mwese mudahwema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Nshuti mwari mudukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeune Giramahoro mukagikurikira kuri Radio Mudatengwa Ijwi rya Amerika. Tubifurize rero gukomeza munogerwa na gahunda radio yanyu yabateguriye. Muri studio mwari kumwe nanjye Olivier Satubasumba.